Like a baboon animal.
I never lose sleep over my enemies.
Yes, walk in
it's
it.
My friends that keep me awake.
Boom.
FBM. Business as usual.
Prophet.
Di Mario. Fefe Bosi. Caesar.
Hey. Ekuweli tukakubu wangu zisi kwa rokofu.
Janshan.
Hey.
Yeah.
Muli mweko na jeba ita okule.
Mario.
Panya jeba ito kutamurwa.
Rolex.
Hapsi. Jeba ite mikwano.
Business.
Evitala. Jeba ita batesi.
Kudofa.
Kwa nisaini. Zewa ita family. Le flat tire zewa ita emirimu. Boba nefumu yewa ito umalivu. Ne injini jewa ita experience. Insurance jewa ita utapowa. Oja kutukebu wangu zika. Jize singi za kwela vila wajevu. De kazi vele sente mekang. Dezi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka na
yezu. Jize singi za kwela vila wajevu. De kazi vele sente mekanze. Jezi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka.
Experience ige magezi. Street ya igirizo kusinga kone college. Twali kubi janja longa bobali ku sausage. Ziku soka di Mario kati munene.
Of course yo, ready since 80s. But I was born in 90s. Haters hating cause I'm doing tricky. Blame it on the most I got almighty. Scared of the dark, now I chose the lighty. Atari so ola vino gueva mida muni. Nonya vida la vine bien si te muni. Kale siganye mikone minundi jeji. Na yeye sune yuda na boba liba chali.
Mwutwe na yuwa mumada kumugati kwa liko bata. Kusimu tali na data na yenga kira kufata. Harali sali na nkata na yenga chenyu na bala kuwera wo. Kuwa operation ni nisakata.
Katize singi za kwera vila wajevu. De kazi vele sente mekang. Desi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka na yenga.
Katize singi za kwera vila wajevu. De kazi vele sente mekang. Jezi nchusa. Avalala weba funa mane vachuka.
Oitayo, bachari wano wabongako. Oitayo,
nevi baby no wabidabako.
Oitayo,
agakuma no gakumako.
Oitayo,
azina newezi nilako.
Mama tell me green light good. She tell me say red light bad. Fepe busi and Caesar bad. Hey, we are go get them non-stop. Opportunity we have to grab it. If you want a show, Mr. Man said deposit. I know my fault if you have no money. Ready for it, y'all a bounce them body.
Okay, yo, into senechiri na chogo bati fisho. Rapper number one, urabe chitambulisho. Caesar, pano tuba kuwa mpaka kesho. 2023 hakuna mchezo.
Oitayo, bachari wano wabongako. Oitayo,
nevi baby no wabidabako.
Oitayo,
agakuma no gakumako.
Oitayo,
azina newezi nilako.
Kajize singi za kwela vila wajemfu. De kazi vele sente mekang. Desi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka na
yezu. Kajize singi za kwela vila wajemfu. De kazi vele sente mekanze. Desi nchusa. Habalala we mwafuna mane mwajuka.
Yeah. Boom, boom.